yeah, yeah.
Tyrus, you've been there.
Yeah, okay. Wanataka niwe chini, kitu naifanya kabla sija bale. Si watoto mama tilie, mitai natufunza kusaka pe. Oe ni bonge lapini, natema spichi mjuko kambarake. Nanukia vizuri kachini, watoto nacheza na dudu. I say natoka chini, kwana on top, yeah. Jani moja tu on top, yeah. Akuna wakufanya maniga ni stop. Ata tushindana kuna wakutoa drugs, yeah. Atuuzi sura, tunauza mziki. Nasi tuko tuwanyi wazene makiki. Tukitokea stage tunandoka na chipsi. Japo wanasema hiki tuwa ilipi. Wanataka kutupike pini. Wanajua sini majini. Niga tuko juu makini. Niko chimbo wanene kampini. Kuda na deki asira tunakaza kila mechi. Ni mesaji zeti, acha msuba kama kichwa chepesi. Tushapige dili za tari, ukijimix kabari. Mikono fululu wako chari, tunawashindilia misumari. Tunatoka chini, kwenda on top, yeah. Jani moja tu on top, yeah. Hakuna wakufanya maniga ni stop, yeah. Ata tushindana kuna wakutoa drop, yeah.